madaxweynaha mareykanka joe biden ayaa hadda jeedinaya khudbadiisi sannadla ahayd ee madaxweynayaasha mareykanku ay u jeediyaan labada aqal ee kongareska ee senatka iyo aqalka hoose oo lagu magacaabo state of the union address. khudbadda ayaa bilaabatay hal saac ka hor. madaxweyne joe bidenna waxa uu khudbadiisa kaga hadlay siyaasadda arrimaha dibadda iyo weliba tan gudaha, waana khudbaddiisi saddexaad ee noocan ah ee uu jeediyo tan iyo intii uu xilka la wareegay bishii janwari 2020. waxa uu sheegay madaxweyne joe biden in xornimada iyo dimuqraadiyadda maraykanku ay halis ka waajahayso gudaha iyo dibaddaba, isagoo si gaar ah u weeraray madaxweynaha ruushka valadimir putin iyo madaxweynihii jagada uga horreeyay donald trump.
Overseas, Putin of Russia is on the march, invading Ukraine.
waxa uu yidhi dhinaca dibadda, putinka rashiya waa uu isballaarinayaa ukrain ayuu ku duulay jahawareer ayuu ka abuuray yurub iyo inta ka shisheysaba. haddii qof halkan jooga uu aaminsan yahay in putin uu ku joogsan doono ukrain, waxaan idiin xaqiijinayaa inuusan ku ekaan doonin. waxa uu sheegay madaxweyne joe biden in ukrain ay joojin karto putin waase haddii ayuu yidhi aan garab istaagna ukrain oo aan siino hubka ay u baahan yihiin si ay isaga difaacaan.
They're not asking for American soldiers. In fact, there are no American soldiers at war in Ukraine, and I'm determined to keep it that way.
inama weydiisanayaan, ayuu yidhi, askar maraykan ah inaan u dirno. dhab ahaana ma jiraan askar maraykan ah oo qayb ka ah dagaalka ukrain. waa ina iga go'an tahay inaysan taasi isbedelin. laakiin hadda taageeradii ukrain waxaa hor istaagay, ayuu yidhi, kuwa doonaya inaan cidlo uga dhaqaaqno hoggaankii aan u haynay dunida. mar uu ka hadlayay madaxweyne joe biden halista dimuqraadiyadda ee gudaha, waxa uu tusaale u soo qaatay uuna weeraray madaxweynihii isaga talada uga horreeyay donald trump oo uu ku eedeeyay inay taageerayaashiisu galeen aqalka kongareska 3 sano ka hor. waxa uu sheegay inay hadafkaasi ay ku guuldaraysteen.
My predecessor and some of you here seek to bury the truth about January 6th. I will not do that. This is the moment to speak the truth and to bury the lies.
waxa uu yidhi, madaxweynihii iga horreeya talada iyo qaar idinka mid ah kuwiina halkan jooga waxaad doonaysaan inaad aastaan runta januari 6. taas yeeli maayo waa waqtigii runta la sheegi lahaa, beentana la duugi lahaa. marka aad guulaysatid keliya miyaad waddankaaga jeceshahay? waxa uu sheegay madaxweyne joe biden in la ixtiraamo doorashada xor ah iyo xalaash ah oo waddanka ka dhacda, waxaana uu sheegay in gacanka hadal siyaasadeed aanu meel uga bannaanayn maraykanka. waxa uu intaas ku dara uu sheegay in xafiiska uu yimid si uu uga bixiyo dalkan maraykanka mid ka mid a marxaladii ugu adkaa ee taariikhda waddanka soo mara oo uu ka mid ahaa cudurkii covid iyo faldembeedyo. waana samaynay, ayuu yidhi, taas inkastoo mar walba aysan wararka ku jirin.
America's comeback is building a future of American possibilities, building an economy from the middle out and the bottom up, not the top down, investing in all America.
waxa uu yidhi, dib u soo rogaal celinta maraykanka waxaa ku dhismaya mustaqbal maraykan ah oo wax kasta ay suurtagal ka yihiin, dhismaha dhaqaale ka bilowda dabaqada dhexe oo inta kalena gaadha oo aan inta qaniga ah ee sare keliya ka imanin, kaasi oo maal gashanaya, ayuu yidhi, dhammaan maraykanka iyo dadkiisa si loo xaqiijiyo in qof walba uu fursad helo iyadoo aan qofna cidna looga tegayn. waxa uu sheegay madaxweyne joe biden inuusan ogolaan doonin in la baabi'iyo barnaamijka caafimaadka ee obama. waxa uu sheegay inuu maal gashan doono tacliinta, uuna korrin doono mushaharka macalimiinta, islamarkaana uu doonayo inuu dhimo deynta lagu leeyahay dowladda dhexe dalkan maraykanka, uuna taageersan yahay hanaan cashuur qaadis oo cadaalad ah oo aan cashuur dhaaf xaqdarra ah u samaynaynin inta qaniga. waxa uu ugu baaqay xubnaha kongareska inay ansixiyaan sharci qabyo ah oo wax looga qabanayo muhaajiriinta soo gelaysa maraykanka, waxaana uu sheegay inuusan cadaawad gaar ah u muujinayn muhaajiriinta.
I will not demonize immigrants saying they are poison in the blood of our country. I will not separate families.
waxa uu sheegay madaxweyne joe biden inaysan ka suurtoobin inuu muhaajiriinta u muujiyo inay yihiin dad xun oo ma dhahayo, ayuu yidhi, waa kuwa sumaynaya dhiigga waddankeenna. kala reebi maayo, ayuu yidhi, waalidiinta iyo caruurtooda. mamnuuci maayo, ayuu yidhi, dadka diintooda awgeed. siyaasadda arrimaha dibadda ee dalkan maraykanka waxaa tan iyo bishii oktoobar ee sannadkii aynu soo dhaafnay horaanteedii hareeyey dagaalka gaza ee u dhexeeya Israa'iil iyo Hamas oo dhimasho iyo baahi badan oo bini'aadminimo ay ka dhalatay. Dowladda Mareykanka ayaa toddobaadkan sahay cirka uga daadisay boqolaalka kun ee qof ee ku gaajaysan Gaza. Hase yeeshee, madaxweyne Biden ayaa ku dhawaaqay qorshe ay milatariga Mareykanku ku doonayo inuu dekad uga dhisaan ku meel gaar ah xeebta Gaza ee badda Mediterranean-ka ku sii jeeda. Waxa uu sheegay inaysan ciidamo Mareykan ah halkaasi fadhi ku yeelan doonin. Waxa uu sheegay oo kale in dekadda ku meel gaarka ah ay kordhin doonto gargaarka bani aadminimo ee galaya Gaza. Waxa uu sheegay in Israa'iil looga baahan yahay doorkeeda inay ciyaarto. Waxa kale uu sheegay in xalku uu ku jiro in la dhiso ama ay jiraan laba waddan oo olog ah oo ay kala leeyihiin Israa'iil iyo Falastiiniyiinta.